Uno kojuwe wele mafia, uwe mselo sister duba swele mafia. Kamu kochuna unahaso kivyahu na make mshiko, basi hiyo ndo life yako na wele mafia. K-I-M-A-F-I-A kimafia. K-I-M-A-F-I-A kimafia.
Mandugu DJ Dark Master Marcela.
Najituma na nguvu tena jasiri, hata shule sikusoma, sikuwa na hela swakili, so nipe dili mbili kilo alfajiri, then usinipe zari ya wiki mbili, sipo niono jwe nshatambanshe safiri yae, niko mbele mina saka mahela. Nipendili mpendili Marcela, nipendili minkamate mahela. Cheke, tabaza tunza vichocho roni, usishangaite kishindia komoni. Tunapende sana mawama champagne, lakini ndo vile tena tuna mahela. Tunatamani mami sese kumwaga, ni mapiza mabaga na mazaga mazaga. Ile ndo vile tena tuna mahela, lenye makobyo ameshindia mapela. Tumekondiana kamili jo misumari, tunajua kuwa mwili wa ujengwi kwa tofali, bali gari wa maragi ya pizza pepperoni. Akitucha beef then mix a macaroni. Inapendeza, ni mambo tu ya feza, full diet ni muhimu ipatikane kwa meza. So, nye mnasemaje Marcela, tusake dili tukamate mahela. Right,
Marcela.
Pendili Marcela, pendili nikamate mahela.
Marcela.
Pendili Marcela, pendili nikamate mahela.
Marcela.
Pendili Marcela,
pendili
nikamate mahela.
Marcela.
Pendili Marcela, pendili nikamate mahela.
Hata mfanya dili ipi, naona kama vile zote zilipi yani. Nishamu wame kufanya muziki, kuja 419, anataka mahela. Nimesha choka haya maisha mtani, office maskani, breakfast mjani. Bakati kichwa kina waza mamilion, vipi nita ride na mamaji ya stallion. So kila kona ya mtaa, weji mix figure, dili 1-2-1-2 the 5-6. Ikiwezekana unapiga tafix, hacha woga wakulala sijui kituo cha polisi. Bila mapene jua mengi utamisi, achia mbali na zimajinga kabisa. Mi mwenye mtu flan wa machicks, vipi ntopo wa miss bila kuwa na mahela. So Vicent kama 50-50, kutembea mfuko ni mchizi sina tajiti. So nye mnasemaje Marcela, tusake dili tutadaka mahela.
Marcela.
Pendili mpendili Marcela, mpendili nikamate mahela.
Marcela.
Pendili mpendili Marcela, mpendili nikamate mahela.
Marcela.
Pendili Marcela,
mpendili
nikamate mahela.
Sijui ni mcheki Freddy, Bobo waziri au mwanangu Zizu, sijui nani anipejili. Tena iwe moja tu yenye akili, ya kulala maskini na kuamka tajiri. Nipendili na mitoe mashairi yenye akili, ili wenye sigiri wote wakiri. Na kabla bokas ni smoke above mali, kisha ntoyo rhymes yenye sunkali kalifu vali. Nobody copy sky screams about racer, ni make more money, more dough, more pizza. Naliyo zwisha wa
jambaz weteja,
kesho wapange foleni kuja kugombea meneja. Nosa nipenda ndo wazidi chukiela, dada zao kwenye kona sito wache kwa bambia halo. Amnasimaje Marcela na dawa yao ni kupata mahela. Nipende
Pendili Marcela, mpendili nikamate mahela.
Marcela.
Pendili Marcela, mpendili nikamate mahela.
Marcela.
Pendili Marcela,
mpendili